nyawu jungo nawowo na bi en piɗol hondu nyawu noon nyamowo nokku fuu to waggiɗi he jungo nawnande seɗɗo wawi firtande ɓiɓɓe nyawu indirteɗi bactérie nder faransire nata ɓandu neɗɗo fa nyawno hondu na jungo gum fuu nder fina tawa to hondu na jungo neɗɗo fiɗi sey ɗum wi'a tawte goɗɗo fiɗi jomum nder fina tawa ko memi neɗɗo fuu no wodi dalila mum amma to amin minen loktoroɓe ɗum hana ɓiɓɓe nyawni natata ɓandu jomum nyawna nokkure nden to jungo na hondu nawi ɗum fuɗɗirtana fettande nden nokkure nden wula ɗum nanga iɗum yuwa juwol no fettagol ɗum hagata ɓerne fa yotto to jonkay neɗɗo heɓata ɗani nyawtolgol ɗo loktorore arande ni iɗum hokka safare o haɗata jungo gon na hondu ɗum ɓutude eko helata nawɗum juwolgol to neɗɗo waɗi sa'a wakkati munda neɗɗo nyawta to neɗɗo nyawtaydu sey hondu ɗum na jungo gon wurɗina ndeni ɗum yottanake jomum ɗo to jarɗe safare tan heƴata sey to ɗum hutti ɗum itti gordidi ko neɗɗo nyawta ko neɗɗo hisa nyawgudu no hani juuɗe neɗɗo laaɓa wakkati fuu neɗɗo hakkilo to ɗeɗo na to ko woɗe na dabba gon ngatu neɗɗo woɓɓe ngam guri ɓalli mum en cembiɗa non fuu ɓiɓɓe nyawgu no bawi nangi baagi e jomum fa larɗina ɗum na wara ɗum.